Congo Records,
Bin Laden.
Yeah, oi, Raw phenomena, holla at your boy. I'm now falling and I'm falling as si boy. Na star wima, orchestra kabichuka si mna enjoy. Na vunja mifupa na wanabima na fear moi. Oi, upandi nesto pandi shavi. Na supply bars ni teni afisa ugavi. Leta singeli eto trap ya nita switch nita sound fiti. Vandami rap, mabolo yang na pig around kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki na ndika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo, mkato na lindalango. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasi. My lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora mistari kwa rizla kuleni rhyme. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, koma sava, pula.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Mr. Snoopy Doggy Doh, domo chafu kama vile show wameka. Hujakosea na unaomba msamaha. Kwenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja baada kitu, yeah. Matusi hayanogi mpaka usiku, yeah. Niache, napoenda sipajui. Ile michezo najocheza wanacheza mebedui. Kila navyoona unanijua ndo mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Demu wako viatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni wana shabo huko na piga.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani.
I was born to be the soldier, Roger, I'm crossing borders, sober and that's another, now we're here, I thought I told ya. My mama loves me, she has face on me, and when she face me, she fast on it. I got tattoos on my soul wall, pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back in time, it's raining, it's painted to bring back the rain of the witch brand. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe, liwambia vita bunduki nye mekuje na viwembe. Wali mwende, aste mimkari wa misimu yote, na deka kama nko shamte kifuani kwa madangu. Afsiringi, samna mpaki pofu zadi ya runinga, fu mna vimba, mna ringa, leo na watoa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi, wambie tako bila sura ni uvimbe, au basi.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
Tongo Records.